techno.
Bila gusha kuna party like this Neza dungia the crew tupatane pari Inua mguu kwanza fanya tai chi ni shere Leo tunatoka hapa six Nisha mpata mechoka kuisaka Naichapa na bada naitaka Nisha mpata mechoka kuisaka Naichapa anawika gaifafa
Big bomba msopa kinibea Naigoda kwanza naimalo Naidufia kinfisher Naipaka na mangano big bomba msopa kinipea naigoda kwanza naimalo naidufia kinfisha naipaka hata na mangano
aki physically fit naipandishaga steam lyrically sick na wakati ya gasim na kibendi tona download na tokwa na wazim na nimaliza kwanza kipanda na yo beat so bend it baby girl bend it na vile unaifanya usiogope kuiset it washa shash baby whenever you ready mana bad mana pita na yo keki so baby girl kapula 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 so baby girl babula kapula 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 babula yeah yeah
big bomba msopa kinipea naigoda kwanza naimalo naidufia kinfisha naipaka hata na mangano big bomba msopa kinipea naigoda kwanza naimalo naidufia kinfisha naipaka hata na mangano
kumdem alisema naitaka kalababu siku deni we ukata mandem alifanya ni pagawe kumdem anataka ni mwagike
I'm a madman wacha ujinga come slow joy wacha uganga akipenda ganji wacha ni nyonge wacha ni nyonge
I'm a madman wacha ujinga come slow joy wacha uganga akipenda ganji wacha ni nyonge
wacha ni nyonge
big bomba msopa kinipea naigoda kwanza naimalo naidufia kinfisha naipaka hata na mangano big bomba msopa kinipea naigoda kwanza naimalo naidufia kinfisha naipaka hata na mangano